Ufite nka telefone nk'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti akamubwira ati yenda mpereza ya message wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya message nyine ukayohereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe
bamara. Ni bamwe muri abo 24 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka Rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo.
Byemera kuye gusubiza akayagusubiza. Ni umuntu nyine by'ibihumbi 96 n'undi nyine by'ibyo 39 nundi narwa 48 niyo mafaranga nayo nibyo kuko nibwo nayo nkibitangira kwabanye nyine akazi kwanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga telefone mbitangire n'abatwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye Kigali bambwa nyine n'abari byo bakora bo baza kwigira Kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine
bampa simukadi barambwira ati urajya uhamagara nimero numva iciyemo uyandikeho cyakora mu gitondo rwebwe urajya uziduhereza turajya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'ibyo zaba byaciyemo
twagiye twice cyo twari bane turi umuntu amafaranga 2300 twaje kongera dusubirayo tugende umuntu niba ari amafaranga 90 nayo ngayo.
Igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose nuko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa Nkungu n'uwa Nyakarenzo yombi ya karere ka Rusizi kandi mu bihe bimwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge. Bwana Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwijwe irya Amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi.
Ibyaha bibiri cya mbere ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, icya kabiri akaba ari ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iki cya mbere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo 24, ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 10. Naho iki cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana na 24 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, cyo kigahanishwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3.
Mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwaba ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha.
Nge nuko mbeshyira nyahantu nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambyutse ngo nimfungure ndafungura, maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye abora nta muntu n'umwe urimo baramwe ngo ninzuke bose wanjye ari kunshaka ngo arabizashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo nininjire. Nuko nageze ahangaha kacuzaga alimentation barambikira nta nubwo nari ikintu na kimwe mbiziho yuko ni nubwo nari nkihagira ntabwo ngariho kavukire yanjye.
Ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni. Abo bakaba babeshya abo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga. Urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi.
Kigira amakenga niba hari ugutabwe bohereza amafaranga bandushishoze koko urebe ko aya mafaranga ahari. Ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha aba bantu ba Rusizi, Nyakarenzo na Nkungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya abantu babanduriza izina. Ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana nabo mu gihugu hose kuko RIB ntabwo izagahoka ntabwo izatezuka kurwanya abantu nk'aba ngaba.
Uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera. Nko mu mwaka w'ibihumbi 2018 imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga 740 zerekeranye nacyo, mu gihe mu mwaka ushize wa 2019 ho rwakiriye zisaga 760. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.